Esule ya bilimu omwenda. Ne mwezi ogwo musanvu kunako olubereberye olw'omwezi munabanga n'okukungana okutukuvu. Temukolanga mulimo gwonna ogw'emikono lunako olw'okufuuyirako amakondeere gye muli. Era munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa okuba evvumbe eddungi eri Mukama. Ente envubuka emu.
Endiga ennume emu.
Abaana b'endiga abalume omusanvu abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema. N'ekiweebwayo eky'obuta ekyako. Obutto obulungi obutabuddwamu amafuta, ebitundu eby'ekkumi bisatu olw'ente, ebitundu eby'ekkumi bibiri olw'endiga ennume, n'ekitundu eky'ekkumi kimu olwa buli mwana gw'endiga ku baana b'endiga omusanvu. N'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi okubatangirira. Obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa eky'omwezi ogwakajja guboneke, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako ng'etteeka lyabyo bwe liri, okuba evvumbe eddungi ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro eri Mukama. Ne ku lunaku olw'ekkumi olw'omwezi ogwo ogw'omusanvu munaabanga n'okukuŋŋaana okutukuvu, era munaabonerezanga obulamu bwammwe. Temukolanga mulimu gwonna, naye munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa eri Mukama okuba evvumbe eddungi, ente envubuka emu, endiga ennume emu, abaana b'endiga abalume musanvu abatannamala mwaka gumu banaabanga gye muli abataliiko bulema. N'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, obutta obulungi obutabuddwamu amafuta, ebitundu eby'ekkumi bisatu olw'ente, ebitundu eby'ekkumi bibiri olw'endiga ennume emu, ekitundu ekirala eky'ekkumi olwa buli mwana gw'endiga ku baana b'endiga omusanvu, embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi obutassaako ekiweebwayo olw'ekibi eky'okutangirira, n'ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako. Ne ku lunaku olw'ekkumi n'ettaano olw'omwezi ogw'omusanvu munaabanga n'okukuŋŋaana okutukuvu. Temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono, era munaakwatiranga embaga ennaku musanvu eri Mukama. Era munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa, ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro, eky'evvumbe eddungi eri Mukama. Ente envubuka kkumi na ssatu, endiga ennume bbiri, abaana b'endiga abalume kkumi na bana abatannamala mwaka gumu banaabanga abataliiko bulema. N'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, obutta obulungi obutabuddwamu amafuta, ebitundu eby'ekkumi bisatu olwa buli nte ku nte ekkumi n'essatu, ebitundu eby'ekkumi bibiri olwa buli ndiga ennume ku ndiga ennume zombi, n'ekitundu ekirala eky'ekkumi olwa buli mwana gw'endiga ku baana b'endiga ekkumi n'abana. N'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo eky'okunywa ekyako. Ne ku lunaku olw'okubiri munaawangayo ente envubuka kkumi na bbiri, endiga ennume bbiri, abaana b'endiga abalume kkumi na bana abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema. N'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga ng'etteeka bwe liri. N'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako. Ne ku lunaku olw'okusatu, ente kkumi n'emu, endiga ennume bbiri, abaana b'endiga abalume kkumi na bana abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema. N'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga ng'etteeka bwe liri. N'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo eky'okunywa ekyako. Ne ku lunaku olw'okuna, ente kkumi, endiga ennume bbiri, abaana b'endiga abalume kkumi na bana abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema, ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga ng'etteeka bwe liri. N'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo, ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ekiweebwayo eky'okunywa ekyako. Ne ku lunaku olw'okutaano, ente mwenda, endiga ennume bbiri, abaana b'endiga abalume kkumi na bana abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema, n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako, n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente, olw'endiga ennume, n'olw'abaana b'endiga ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga ng'etteeka bwe liri. n'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi obutasaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako n'ekiweebwayo ekyokunywa ekyako ne ku lunaku olw'omukaaga ente 8 endiga ennume 2 abaana b'endiga abalume 14 abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente olw'endiga ennume n'olw'abaana b'endiga ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga ng'etteeka bwe liri n'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo ekiweebwayo eky'obutta ekyako n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako ne ku lunaku olw'omusanvu ente 7 endiga ennume 2 abaana b'endiga abalume 14 abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente olw'endiga ennume n'olw'abaana b'endiga ng'omuwendo gwabyo bwe gunaabanga ng'etteeka bwe liri n'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo ekiweebwayo eky'obutta ekyako n'ekiweebwayo eky'okunywa ekyako ku lunaku olw'omunaana munaabanga n'okukuŋŋaana okw'okwewombeeka temukolanga mulimu gwonna ogw'emikono naye munaawangayo ekiweebwayo ekyokebwa ekiweebwayo ekikolebwa n'omuliro ekyevvumba eddungi eri mukama ente emu endiga ennume emu abaana b'endiga abalume 7 abatannamala mwaka gumu abataliiko bulema ekiweebwayo eky'obutta ekyako n'ebiweebwayo ebyokunywa ebyako olw'ente olw'endiga ennume n'olw'abaana b'endiga binaabanga ng'omuwendo gwabyo ng'etteeka bwe liri n'embuzi ennume emu okuba ekiweebwayo olw'ekibi obutassaako ekiweebwayo ekyokebwa ekitaliggwaawo n'ekiweebwayo eky'obutta ekyako n'ekiweebwayo eky'okunywa ekyako ebyo bye munaawangayo eri mukama mu mbaga zammwe ezaalagirwa obutassaako bweyamo bwammwe n'ebyo bye muwaayo ku bwammwe okuba bye muwaayo ebyokebwa ne bye muwaayo eby'obutta ne bye muwaayo ebyokunywa ne bye muwaayo olw'emirembe Musa n'abuulira abaana ba Isirayiri nga byonna bwe byali Mukama bye yalagira Musa.